Zamstreammusic.org.
Yeah. Allo, la chaîne la part. Nah. Jiso jiserep banani vaseli vakai kujiko ya kweza langi guys amtizlia liti cause nina nito kwa kuziva never takufita kwa dida kwa dini balingana za ukuba na magelo va malabu wa ukuba ukakala kumitiringa tiringa makembo muzamba kuzipeza kuyambutika ngaza ukuba ufala kujuba tegero zo kiringana za uliti shiti nalukutelia liti za kunoni nyoma itanga kuma sipa stongo wana waitamba join a team ukolewe ukachirimo kufunika tiba zive magiru vafeki na vavea ni magai vafe na vavea aleluya cheche main pastor kutifo wena nyo pastor magiru vamatia na magai zivafua nyo chivelechi I'm the big game nika kuna tawotela kuli na nipike takuno ipata patanga au katinga makozi kisa kwa nusu pata pata lutati sike waipata mavizo sina mali sionya lunalu bapali naweza za ukuba na kubloka alo mafela mali aku sina na kubloka magaizi za kuno kupakupa imina magili babalata kuno latili langa mutu kwa ya kaofera kwanja kufeza nani sini mafuna masovela mtengeni chemwa mene muzivira atindiwe bad nigga kwa mene uko kuno kikufaka kuwa uwina chani pinda usazibi za kuno punda punda zabu mwafuna chaini yambo mnipapatira kwa zine sinime zopa na papata na pa na papata kama zeto na kula mazidushi inolishi ana kuno pakisane kemitoshi na 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 inatire mikona kuno natanya ye kifeki kifeki moga shia kuni nata ani latangi za marabishi nezala ani chizangi nyuma bitch kutichwa ni shangi lapa abasa oze la sisi mkeru shapa bamwela si the blue day kikina jaizo prophet bet wa siu kota jusex hey avena miche whiskey king gifty kwenke brela let's see hey pp young kid Toskid, Mike B Education, Oske, hey, Lupiti, Big Man, Chop Kira Big Ben, Ifona, Kandeg.
Zamstreammusic.org.